Dajimsafi.com
DJ Kila Mzada Bokeyo
East Latizi
DR Medics
Ni kwa kosina sei Umeniziba mdomo minibu wako we Yani kabisa siongei Imeturiza mshono misizo wako we Hivyo unajua wendo tamu yangu Hivyo unajua we unafanya ni fura Hatuachani, yani mpaka milele Hatuachani, mimi na yeye Hatuachani, yani mpaka milele
Chunge usidange Ani kichoka nipe mgongo Nipande mama Unolifungie tenge Mambo wadimu watambali Nisende mama Mahabani unifunge Nikiteleza uwe kungwe Unifunde Nishazama, nishazama Yani orara nire ora Ukinama, ukinama Unafanya ni change dola
Hatuachani, mimi na yeye Hatuachani, yani mpaka milele Hatuachani, mimi na yeye Hatuachani, yani mpaka milele
Hatuachani, mimi na yeye Hatuachani, yani mpaka milele Hatuachani, mimi na yeye Anipambe ote, yani mpaka milele
Familia ya nyani wazee wa Sogodo
Disrespecting
of you Waze wa Sobibo Waze Watafuta jiarisi Born to shine I down the city
Safi.com.